kweminyaka engaka
namhlanje
ngikhala ngikhala
namhlanje
ngisuli zinyembe
namhlanje solo ngilomshabona
kigama sibuzi nathi baba ngiyawuphumelela nini ngase ngacabanga ukuthi mhlawumbe
ungikhohliwe mina
Kike ngakhala ngakhala Ngathi baba kuyose kube nini Ngase ngacabanga ukuthi maybe
Ungikhohliwe mina
Mangishaya nge-surprise
Namhlanje
Mangishaya nge-surprise
Namhlanje
Mase kwachapa izitha
Oh oh So long in love
Mangishaya nge-surprise
Namhlanje
Mangishaya nge-surprise Oh, washintshi impilo yami Ngibabonile bethenga imoto Bejabulile abantu Bangacabanga ukuthi mhlawumbe
Ukhohliwe
Ngibabonile beshada abantu Nababona bakha izindlu Bangacabanga ukuthi mhlawumbe Ungishaye nge-surprise
Namhlanje
Wawu wachapa izitha
Namhlanje
Ungishaye nge-surprise
Namhlanje
Ungishaye nge-surprise
Namhlanje
Wawu washintsha impilo
yami
Ngithi usuku lwami Mangibheka impilo
yami
Mangibheka umusi wami Mangibheka abantu bami Oh usuku lwami
lokujabula
Sengimdala kangaka Sengikhale kangaka Sengihlekwe kangaka
Wangishaya
nge-surprise Wangishaya nge-surprise Ukangishani manje Wangishaya nge-surprise Wangishaya nge-surprise Wangishaya
nge-surprise
Wangishaya nge-surprise Oh, shut up, no man. Oh, shut up, no man.